Free. Free. Yeah. Pa, ka chin, sekunde ya pil mina toma din. Bomla nina huna vijin. Dukja mana milik majin. Dukja mana kupiga pin. Oh, ampon win. God, kanjaza sales in your God sales. Amen. Amen. Stuka ondoka, duk ni nyoka. Kibit kapoe same flani lo nyoka. Kibit kapoe na machizo ltoka. Hey, yo, majini atogopa. Panga file, hakuna kufail. Munga sema usiogope kejel. Pambana, vunja gano. Fanya kila kitu, funguwe mabano. Achana mifano, fumuka na mfumuko ilu toke mwenyewe. Kugeza wenyewe, chill na mading na mamaza wenyewe. Wakupe vinyewe, yo, achi usela. Tafta hela, utangoa madem wenye suit na dela. Utapoa na machiz kama nukta boo. Just fata rules, usichore tattoo kama hauna hela. Usionge na moon kama hauna mema. Una maisha ulena, you want to be ka platinums. You want to be ka America. Yo, nigga, cause I'm nice. Taki show boo, what I draw drone. No way my nigga, taki more fool. Nigga, get up the way, nigga na my baby. Back in the day, what in this mean I fool? I'm back in the day, what in this me fool? Back in the day, what in this me run? Back in the day, what in this me die? Mungu ajabu ndiye Mungu wa utatu. Na bang na malaika, na bang na nabii. Mikono juu, say hallelujah. Oh, yeah.